Zara boy pass me the weed up, I said some real shit, nigga.
Esconde boy call me number one. Baresa ai. Nilishindwa ata salimia. Nikiitwa kama sijasikia. Cause I'm in love with you. Ndugu marafiki wakaninunia. Wakasema eti najisikia. Cause I'm in love with you. I just won't call away, I'll be on my way. Nilecha kila kitu nikufuate way. Even far away, to me was okay. Cause I'm in love with you. Oh no, funny how you never see us. And you never consider. You put yourself to the high speed. Cause I'm in love with you. Anxiety. Pressure lini panda kichwani. Yeti unaniacha ndani. Hivi ulinyo na nani baby. Nimesulenda imeshindikana.
Imeshindikana.
Acha wajaribu wengine.
Imeshindikana.
Kulazimisha mapenzi na we.
Imeshindikana.
Acha wajaribu wengine.
Imeshindikana.
Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, once again. Lengo lako lilikuwa kuchezea mwili. Kisha unipe mapenzi ya kikatiri. Japo nilivumilia nilisubiri. Japo nilikupea kuto mara mbili. Ni wazi nimekiri. Nimeshindwa kabisa kukubadili. Acha nipumzishe kiwiliwili. Haya mapenzi kara. Dia. Moyo uliuendesha. Gambio za piki piki. Ukanikataza niswe na jamaa. Nikavunja urafiki. Usiku kuweweseka. Piki yangu lipigwa baridi. Tuseme umemua tuki shuja. Kukitesa
kachwa. Oh no, funny how you never see us. And you never consider. You put yourself to the high speed. Cause I'm in love with you.
Anxiety. Pressure lini panda kichwani. Yeti unaniacha ndani. Hivi ulinyo na nani baby. Selenda imeshindikana.
Imeshindikana.
Acha wajaribu wengine.
Imeshindikana. Kulazimisha mapenzi na we.
Imeshindikana.
Acha wajaribu wengine.
Imeshindikana.
The Mix Killer. Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.